Kalata ya Paulo yolembera Aroma. Aroma 1.
Ndine Paulo, mtumiki wa Yesu Kristu. Mulungu adandiitana kuti ndikhale mtumwi, nandipatula kuti ndikalalike uthenga wake wabwino. Uthengawu iye adaulonjeza kale kudzera mwa aneneri ake, ndipo udalembedwa mʼmalembo oyera. Umasimba za mwana wake Yesu Ambuye athu. Poyang'anira umuntu wake, kholo lake ndi Davide. Koma poyang'anira kuyera kwake kwa umulungu, kuuka kwake kwa akufa kukutsimikiza kuti Yesuyo ndi mwana wa Mulungu. Mwa Khristuyo ife tidalandira mwayi wokhala atumwi, kuti tithandize anthu a mitundu yonse kumkhulupirira ndi kumumvera, kuti choncho dzina lake lilemekezedwe. Ena mwa anthuwo ndinu amene Mulungu adakuyitanani kuti mukhale ake a Yesu Khristu. Ndikulembera inu nonse amene muli ku Roma, amene Mulungu amakukondani, ndipo adakuyitanani kuti mukhale anthu ake ake. Mulungu Atate athu ndi Ambuye athu Yesu Khristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Poyamba ndikuthokoza Mulungu wanga mwa Yesu Khristu chifukwa cha inu nonse, pakuti pa dziko lonse lapansi anthu akusimba za chikhulupiriro chanu. Mulungu ndi mboni yanga, ndimamtumikira ndi mtima wanga wonse pakulalika uthenga wabwino wonena za mwana wake. Akudziwa kuti ndimakukumbukirani kosalekeza mapemphero anga wonse. Ndimampempha Mulunguyo kuti ndipeze mpata tsopano woti ndibwere kwanuko. Ndikulakalakadi kukuonani kuti ndikugavireni mphatso zina za uzimu, kuti motelo ndikulimbikitseni. Makamaka ndinene kuti tikalimbikitsane pamene tidzakhale pakati panu. Inu mudzandilimbikitsa ndi chikhulupiriro chanu, ine nkukulimbikitsani ndi chikhulupiriro changa. Abale, ndifuna kuti mudziwe kuti kaviri-kaviri ndakhala ndikuganiza zobwera kwanuko, koma mpaka tsopano panali zina zondiletsa. Ndifuna kuti pakati panu ponso ndidzagwire ntchito yowonetsa zipatso, monga zidachitikira pakati pa anthu enanso a mitundu ina. Ndili ndi udindo wolalikira anthu ovumbuluka ndi osavumbuluka, ndiwo anzeru ndi opulukira omwe. Chimenechi ndicho chikundikakamiza kukalalikira uthenga wabwino kwa inunso a ku Roma. Ine sindichita manyazi ndi uthenga wabwino ayi, chifukwa uthengawo ndi mphamvu ya Mulungu yopulumutsa munthu aliyense wokhulupirira, poyamba Ayuda, pambuyo pake anthu a mitundu ina. Uthenga utu umatiululira mmene anthu amapezekera kuti ngolungama pamaso pa Mulungu. Njira yake kuyambira pachiyambi mpaka potsiriza ndi yakuti anthu akhulupirire. Paja malembo akuti,
munthu wolungama pakukhulupirira adzakhala ndi moyo.
Mkwiyo wa Mulungu ukuoneka kuchokera kumwamba. Amakwira anthu chifukwa cha kusalungama kwawo konse ndi kusamchitira ulemu. Kusalungama kwawoko kumawalepheretsa kudziwa zoona. Mulungu amawakwiyira chifukwa zimene munthu angathe kudziwa zokhudza Mulungu iwo akuzidziwa bwino lomwe, popeza kuti Mulungu mwini ndiye adawawululira zimenezi. Pajatu chilengedwere cha dziko lapansi, anthu akhala akuzindikira makhalidwe osaoneka a Mulungu, ndiye kuti mphamvu zake zosatha ndiponso umulungu wake. Akhala akuzizindikira poona zimene Mulungu adalenga, choncho alibe konse pozembera. Inde ankamudziwa Mulungu, koma mmalo mwa kumtamanda kapena kumthokoza, maganizo awo adasanduka wopanda pake, ndipo mitima yawo yopusa mudadzaza mdima. Iwo amadziyesa nzeru, koma chikhalirecho ndi opusa. Adaleka kulemekeza Mulungu wosafa, mkumapembedza mafano ooneka ngati munthu amene amafa, kapena ngati mbalame ndi nyama zina, kapena zokwawa. Nchifukwa chake Mulungu adavasiya kuti azingochita zonyasa zimene mitima yawo inkalakalaka mpaka kunyazitsa matupi awo. Adasiya zoona za Mulungu na matsata za mabodza. Adayamba kupembedza ndi kutumikira zolengedwa maloma kupembedza ndi kutumikira mulengi mwini amene ali woyenera kumulemekeza mpaka muyaya. Ameni. Chifukwa cha zimenezi Mulungu adawasiya kuti azitsata zilakolako zochititsa manyazi. Ngakhale akazi omwe adaleka machitidwe achibadwa pa zachikwati, na matsata machitidwe ena otsutsana ndi achibadwawo. Chimodzimodzinso amuna adaleka machitidwe achibadwa osilira akazi, nkumakumbana amuna okhaokha. Ankachitana za manyazi. Motelo adadziyitanira chilango choyenera molingana ndi zochita zawo zopotokazo. Tsono popeza kuti iwo sadalabadileko zakumvera Mulungu, Mulunguyo adawasiya maganizo awo opusa, kotero kuti amachita zosayenera. Mitima yawo idadzaza ndi zosalungama za mitundu mitundu, monga kuyipa, umbombo ndi dumbo. Amango lingalira zakaduka, zakupha anthu, za ndewu, za kunyenga ndi za njiru. Amachita ugogodi, amasinjirira ndipo amadana ndi Mulungu. Ndi achipongwe, odzikuza ndi onyada. Amafunafuna njira zatsopano zochitira zoyipa, samvera makolo awo. Ndi opusa, osakhulupirika, okhakhala moyo. Ndi wopanda chifundo. Amalidziwa lamulo la Mulungu lakuti anthu ochita zotere ndi woyenera kufa, komabe iwo omwe amachita zomwezo. Ndiponso amavomerezana ndi anthu ena ozichita.
Aroma 2.
Tsono woweruza enawe, kaya ndiwe yani, ulibe pozembera. Pakuti tu pamene ukuweruza mzako, ukudzitsutsa wekha, popeza kuti iweyo woweruzawe umachita zokhazokhazo. Tikudziwa kuti Mulungu salakwa akamaweruza anthu ochita zotere. Tsono mzangawe amene umaweruza ena ochita zimenezi, pamene iwenso umachita zomwezo, kodi kuganiza kuti chidzakuponya chiweruzo cha Mulungu? Kodi kapena ukupeputsa chifundo cha chikulu cha Mulungu kuleza mtima kwake ndi kupirira kwake? Kodi isu kudziwa kuti Mulungu akukuchitira chifundo chifukwa afuna kuti utembenuke mtima? Koma chifukwa ndiwe wa mtima wokanika ndi wosafuna kutembenuka, ukudzisungira chilango cha Mulungu. Chilangocho chidzakugwera pa tsiku limene adzaonetse mkwiyo wake ndiponso kuweruza kwake kolungama. Iye adzabwezera aliyense molingana ndi ntchito zake. Anthu amene amafunafuna ulemerero, ulemu ndi moyo pakuchita ntchito zabwino molimbikira, Mulungu adzawapatsa moyo wosatha. Koma wochita za upandu namatsutsa zoona kumachita zosalungama, Mulungu adzawakwiyira ndi kuwazazira. Masautso ndi zowawa zidzawagwera onse wochita zoyipa, poyamba Ayuda kenaka anthu a mitundu ina. Koma Mulungu adzawapatsa ulemerero, ulemu ndi mtendere onse wochita zabwino, poyamba Ayuda kenaka anthu a mitundu inanso. Pajatu Mulungu alibe tsankho. Anthu onse amene adachimwa osadziwa malamulo, iwonso adzawonongeka ngakhale sadawadziwe malamulowo. Ndipo onse amene adachimwa atadziwa malamulo, adzaweluzidwa potsata malamulowo. Pakuti amene ali wolungama pamaso pa Mulungu si amene amangomva malamulo chabe ayi, koma ukhawo amene amachitadi zonenedwa malamulo ndiwo amene Mulungu adzawaona kuti ngolungama. Anthu amene sali Ayuda alibe malamulo, koma pamene mwa iwo okha amachita zimene malamulowo anena, amaonetsa kuti ali nawo malamulo mu mtima mwawo, ngakhale alibe malamulo a Mose. Ntchito zawozo zimatsimikiza kuti malamulowo ndi olembedwa mitima mwawo. Mitima yawo yomwe imatsimikiza kuti ndi momwe modi, popesa kuti maganizo awo mchikatikati mwina amawatsutsa mwina amawavomereza. Monga unenela uthenga wabwino umene ndimalalika, zidzatelonso pa tsiku lija limene Mulungu mwa Kristu Yesu adzaweruza zisinsi za mitima mwa anthu. Koma tsono iweyo amene umati ndiwe Myuda, umadalira malamulo ndipo umanyadira Mulungu wako, ukudziwa zimene Mulungu afuna kuti uchite, ndipo chifukwa udaphunzira malamulowo umadziwanso kusiyanitsa pakati pa zabwino ndi zoyipa. Umakhulupirira kuti ndiwe mtsogoleri wa anthu akhungu, nyale yowunikira anthu amene ali mu mdima, mlangizi wa anthu opusa, ndiponso mphunzitsi wa anthu osadziwa. Umatsimikiza kuti malamulowo umapezamo nzeru zonse ndi zoona zonse. Tsono iwe wophunzitsa ena, bwanji sukudziphunzitsa wekha? Iwe wolalika kuti osamaba, bwanji wenso umaba? Nanga iwe wonena kuti osamachita chigololo, bwanji wenso umachita chigololo? Iwe amene umanyasidwa ndi mafano, bwanji umaba za mnyumba zopembedzeramo mafanowo? Iwe wonyadila malamulo a Mulungu, bwanji umachititsa Mulungu manyazi pakuphwanya malamulowo? Ndi monga malembo anenela kuti,
anthu akunja amanyoza Mulungu chifukwa cha inu Ayudanu.
Kuwumbala kwako kopindulitsa ngati utsata malamulo a Mulungu. Koma ngati suwatsata malamulowo, ukadayenera kungokhala wosawumbala tu basi. Koma ngati munthu wosawumbala atsata zimene malamulowo anena, kodi iyeyu pamaso pa Mulungu sadzakhala ngati munthu wowumbala, ngakhale ndi wosawumbala mthupi? Nchifukwa chake wosawumbalayo amene amatsata malamulo ndiye adzakutsutsa iwe amene uli wowumbala, ndipo uli ndi malamulo olembedwa koma umawaphwanya. Myuda weniweni si amene amangooneka chabe ngati Myuda pamaso pa anthu. Ndipo kuwumbala kwenikweni si kumene kumachitika mthupi mkuonekera ku anthu ayi. Myuda weniwenitu ndi amene ali Myuda mu mtima mwake. Ndipo kuwumbala kwenikweni ndi kwa mtima, kochitika ndi mzimu woyera osati ndi malamulo olembedwa ayi. Woyamikira munthu wotere ndi Mulungu osati anthu ayi.
Aroma 3.
Tsono Ayuda amaposa bwanji anthu a mitundu ina? Kapena paliphindula njiso pakuwumbala? Paliphindula likulu ndithu kukhala Myuda. Choyamba, Mulungu adapatsa Ayuda mawu ake kuti awasunge. Nanga ngati ena mwa iwo anali osakhulupirika, kodi chifukwa cha kusakhulupirika kwawoko ndiye kuti ndi Mulungu yemwe sadzakhulupirika? Mpang'ono pomwe. Koma anthu adziwe kuti zimene Mulungu amalankhula zoonadi, ngakhale kuti anthu onse ndi onama. Ndi monga malembo akunenera kuti,
inu Mulungu, anthu adziwe kuti mumanena zoona mukamalankhula, adziwe kuti mumapambana mukamazenga mlandu.
Koma ngati kuipa mtima kwathu kuonetsa kuti Mulungu ngolungama, tinganene chiyani? Kodi tinganene kuti Mulungu ngosalungama pamene atilanga? Ndikulankhulatu monga momwe anthu ena amalankhulira. Mpang'ono pomwe. Mulungu akadakhala wosalungama, akadatha bwanji kukhala woweruza anthu onse? Koma wina nkunena kuti, nanga kunama kwanga kutaonetsa koposa kale kuti Mulungu ndiwoona, ndikuonjezera pa ulemu wake, kodi pamenepo angandiweruze kuti ndine wochimwa? Apo bwanji sitingonena kuti tisichita zoyipa kuti zabwino zioneke? Alipo anthu ena amene amatisinjirira kuti timanena zotere, iwowa adzalangidwa monga kuyenera. Nanga bwanji tsono? Kodi ife Ayuda tikuposa anthu a mitundu ina? Mpang'ono pomwe. Tafotokoza kale kuti onse ndi ochimwa, Ayuda ndi anthu a mitundu ina omwe. Paja malembo akuti,
palibe munthu wolungama, ayi ndithu ndi mmodzi yemwe. Palibe munthu womvetsa, palibe munthu wofunadi kutumikira Mulungu. onse asokera, onse pamodzi achimwa, palibe wochita zabwino, ayi ndithu ndi mmodzi yemwe. Mkamwa mwawo moopsa ngati manda apululu, ndi lilime lawo amalankhula zonyenga, pa milomo pawo pamatuluka mawu aululu, ululu wake wonga wa mamba. Mkamwa mwawo modzaza ndi matemberero, mumatuluka mawu owawa, amafulumira kukweteka ndi kupha anzawo. Amasakaza ndi kusautsa kulikonse kumene amapita. Ndipo njira ya mtendere sayidziwa. Saopa Mulungu mpang'ono pomwe.
Tsono tikudziwa kuti zonse zimene malamulo a Mulungu anena, zimakhalira amene ali wolamulidwa ndi malamulowo. Cholinga chake nchakuti anthu onse asowe ponena, ndipo onse adzazengedwe ndi Mulungu. Pajatu palibe munthu amene Mulungu amamuona kuti ngolungama chifukwa chakutsata malamulo chabe. Malamulo amangotizindikiritsa kuchimwa kwathu. Koma tsopano yaoneka njira yopezera chilungamo pamaso pa Mulungu. Ndipo njira yake sikutsata malamulo ayi. Malamulowo ndi aneneli omwe amaichitira umboni. Njira yake imene anthu amapezekera kuti ngolungama pamaso pa Mulungu ndi yakuti anthuwo akhulupirire Yesu Kristu. Zimenezi Mulungu amachitira anthu onse okhulupirira Kristu. Paja palibe kusiyana pakati pa anthu ayi. Popeza kuti onse anachimwa, nalephera kufika ku ulemerero umene Mulungu adawakonzekera. Koma mwakukoma mtima kwake kwa ulere, anthu amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu chifukwa cha Kristu Yesu amene adawawombola. Mulungu adampereka iyeyu kuti ndi imfa yake akhale nsembe yokhululukira machimo a anthu omkhulupirira iye. Mulungu adachita zimenezi kuti aonetse njira yake imene anthu amapezekera kuti ngolungama pamaso pake. Zoonadi kale mwakuleza mtima kwake, sadalange kotheratu anthu ochimwa. Koma tsopano wapereka Yesu pofuna kutsimikiza chilungamo chake, kuti anthu adziwe kuti iye mwini ngolungama. Adziwenso kuti aliyense wokhulupirira Yesu amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu. Nanga tsono pamene pa munthu anganyadenso? Iyayi, sanganyade konse. Chifukwa chiyani? Chifukwa chakuti pamaso pa Mulungu chachikulu si ntchito zabwino zimene munthu amachita, koma chachikulu nkuti munthu azikhulupirira. Paja timaona kuti munthu amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu pakukhulupirira, osati pakutsata malamulo ayi. Kapena Mulungu ndi Mulungu wa Ayuda okha kodi? Suja alinso Mulungu wa anthu a mitundu ina? Ndithu ndiyenso Mulungu wa anthu a mitundu ina. Paja Mulungu ndi mmodzi-modzi yemweyo. Mwakuti pakukhulupirira, anthu oumbalidwa amapezeka kuti ngolungama pamaso pake. Nawonso osaumbalidwa pakukhulupirira amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu. Kodi ndiye kuti tikutaya malamulo pamene tikunenetsa kuti pafunika chikhulupiriro? Mpang'ono pomwe. Maka-maka tikuwafikitsa pake penipeni.
Aroma 4.
Tsono tinene chiyani za Abrahamu, kholo la ife Ayuda? Iyeyu adapezana ndi zotani? Chifukwa iye uja achipezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu chifukwa cha ntchito zake, bwenza takhala nacho chifukwa chonyadira. Koma ayi, pamaso pa Mulungu sangathe kunyada. Paja malembo akuti bwanji? Akuti
Abrahamu adakhulupirira Mulungu, ndipo pakukhulupirirapo Mulungu adamuona kuti ngolungama.
Munthu akagwira ntchito amalandira malipiro. Malipirowo sitinena kuti ndi mphatso ayi, koma timati ndi zimene munthu ayeneradi kulandira chifukwa cha ntchito zake. Koma munthu atangokhulupirira, mmalo mwakudalira ntchito zake, Mulungu amene amawaona kuti ngosapalamula anthu ochimwa, munthu ameneyu pakukhulupirira Mulungu adzamona kuti ngolungama pamaso pake. Davide adanenanso zomwezo pamene adati, ngodala munthu amene Mulungu amuona kuti ngolungama popanda ntchito. Paja iye adanena kuti,
ngodala anthu amene Mulungu adawakhululukira machimo awo, amene iye adawafafanizira machimo awo. Ngodala munthu amene Ambuye sawerengeranso machimo ake.
Kodi madalitso amenewa amakhalira oumbalidwa okha, kapena ndi osaumbalidwa omwe? Amakhalira ndi osaumbalidwa omwe, popeza kuti paja malembo tachulawa akunena kuti Abrahamu adakhulupirira Mulungu, tsono pakukhulupirirapo adapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu. Nanga ndiliti zidachitika zimenezi? Kodi ndipo ataumbalidwa kapena asanaumbalidwe? Sizidachitike ataumbalidwa ayi, koma asanaumbalidwe. Kuumbalidwako kudachitika pambuyo pake, kuti chikhale ngati chizindikiro chotsimikiza kuti asanaumbalidwe adapezeka kale kuti ngolungama pamaso pa Mulungu pakukhulupirira. Motelo Abrahamu ndi kholo la onse okhulupirira Mulungu. Ndipo Mulungu amawaona kuti ngolungama ngakhale ndi osaumbalidwa. Ndiponso ndi kholo la onse oumbalidwa, osati okhawo amene adangoumbalidwa mthupi mokha, komanso amene akutsata chitsanzo chachikhulupiriro cha kholo lathu Abrahamu asanaumbalidwe. Abrahamu ndi zidzukulu zake adalandira kwa Mulungu lonjezo lakuti dziko lapansi lidzakhala lawo. Adalandira lonjezolo osati chifukwa chakusunga malamulo, koma chifukwa chachilungamo chofumira mchikhulupiriro. Ngati ndi odalira malamulo okha amene adzalandire zimene Mulungu adalonjeza, ndiye kuti chikhulupiriro nchopanda pache, ndipo lonjezo lija lilibe phindu. Malamulo amangodzetsa chilango, koma kumene kulibe malamulo kulibenso kuwaphwanya. Nchifukwa chake lonjezolo maziko ake ndi chikhulupiriro kuti likhale mphatso ya ulere ya Mulungu, ndipo patsimikizike kuti lonjezolo adzalilandiladi anthu ofumira kwa Abrahamu, osati okhawo amene amasunga malamulo a Mose ayi, komanso onse okhala ndi chikhulupiriro chonga cha Abrahamu. Iye ndiye dikholo la ife tonse. Paja malembo akuti,
ndakuyika kuti ukhale kholo la mitundu yambiri ya anthu.
Lonjezo limeneli Abrahamu adalandira kwa Mulungu mwini amene iye ankamukhulupirira. Ndi Mulungu amene amabwezera moyo kwa akufa, ndipo amapereka moyo kwa zinthu zopanda moyo. Mulungu adati,
zidzukulu zako zidzachulukadi.
Ndipo ngakhale zimenezi zinali zosayembekezeka konse, Abrahamu adalimbikirabe kukhulupirira kuti adzakhala kholo la mitundu yambiri ya anthu. Zaka zake zinali pafupi makumi khumi, ndipo adadziwa kuti thupi lake linali ngati lakufa kale, ndiponso kuti Sara anali wouma. Sadawakayikire konse mawu a Mulunguyo, koma adalimbikira mchikhulupiriro nayamika Mulungu. Adakhulupirira ndithu kuti Mulungu angathe kuchita zimene adalonjeza. Nchifukwa chake monga mawu a Mulungu akunena, Mulungu adamuona kuti ngolungama. Mawu a malembawa onena kuti Mulungu adamuona kuti ngolungama, sangonena za iye yekha ayi. Akunenanso za ife amene tidzapezeka kuti ndife olungama pakukhulupirira Mulungu, amene adaukitsa Yesu Ambuye athu kwa akufa. Yesuyo adaperekedwa kuti aphedwe chifukwa cha zochimwa zathu, ndipo adauka kwa akufa kuti tipezeke olungama pamaso pa Mulungu.
Aroma 5.
Tsono popeza kuti pakukhulupirira tapezeka kuti ndife olungama pamaso pa Mulungu, ndiye kuti tili pamtendere ndi Mulungu kudzera mwa Ambuye athu Yesu Kristu. Iyeyo ndiye amene adatitsegulira njira kuti pakukhulupirira tilandire mwayi uwu umene Mulungu amapatsa mwaulere, umene takazikikamo tsopano. Motero timakondwerera chiyembekezo chathu chakuti tidzalandirako ulemerero wa Mulungu. Koma sipo kapo ayi, timakondweranso masautso athu. Pakuti tikudziwa kuti masautso amaphunzitsa munthu kupirira. Kupirira kumabweretsa makhalidwe ovomerezedwa ndi Mulungu. Ndipo makhalidwe ovomerezedwawo amabweretsa chiyembekezo. Chiyembekezo chimenechi munthu sichingamugwiritse fuwa la moto ayi. Pakuti Mulungu mwa mzimu woyera amene iye adatipatsa, adadzaza mitima yathu ndi chikondi chake. Panthavi imene Mulungu adatikonzeratu, pamene ife tikusowabe pogwira, Kristu adatifera anthu ochimwafe. Nchapatali kuti munthu afere munthu wina, ngakhale winayo akhale wolungama. Kaya kapena mwina munthu nkulimba mtima mpaka kufera munthu wabwino. Koma Mulungu adatsimikiza kuti amatikonda kwambiri. Chifukwa pamene tinali ochimwabe, Kristu adatifera. Ndiye popeza kuti tsopano chifukwa cha magazi ake tapezeka kuti ndife olungama pamaso pa Mulungu. Iyeyo adzatipulumutsa koposa pamenepo kumkwiyo wa Mulungu. Ife tinali adani a Mulungu, koma imfa ya mwana wake idatiyanjanitsa ndi iye. Tsono popeza kuti imfa ya Kristu idatiyanjanitsa ndi Mulungu, nanji tsono moyo wake ndiye udzatipulumutsa kweni kweni. Koma sipo kapo ayi, timakondwera mwa Mulungu kudzela mwa Ambuye athu Yesu Kristu, amene atiyanjanitsa ndi Mulungu tsopano. Uchimo udalowa mdziko lapansi chifukwa cha munthu mmodzi, ndipo uchimowo udadzetsa imfa. Motero imfa idafalikira kwa anthu onse, popeza kuti onse adachimwa. Uchimo udalipo pa dziko lapansi Mulungu asanapereke malamulo. Koma pamene palibe malamulo, machimo a munthu sawerengedwa ayi. Komabe kuyambira nthawi ya Adamu kufikira nthawi ya Mose, imfa inali ndi ulamuliro pa anthu onse. Inali ndi ulamuliro ngakhalenso pa amene kuchimwa kwawo nkukasiyana ndi kuchimwa kwa Adamu, amene adaphwanya lamulo la Mulungu. Adamuyo amafanizira iye uja amene Mulungu adati adzabwerayu. Koma sitingafananitse mphatso ya ulere ya Mulungu ndi kuchimwa kwa Adamu ayi. Pajatu anthu ambiri adafa chifukwa cha kuchimwa kwa munthu mmodziyo. Koma kukoma mtima kwa Mulungu ndiponso mphatso yake ya ulere zidaposa ndithu, chifukwa zidabweretsera anthu ambiri madalitso ochuluka. Mphatso imene Mulungu adaperekayo ndiye munthu mmodzi uja, Yesu Kristu. Palinso kusiyana pakati pa mphatso imene ya Mulungu ndi zotsatira zake za kuchimwa kwa munthu mmodzi kuja. Pakuti iye uja atachimwa kamodzi, Mulungu adagamula kuti alangidwe. Koma mphatso ya kukoma mtima kwa Mulungu ndi yakuti anthu amakhala olungama ngakhale zochimwa zawo zinali zambiri. Chifukwa cha kuchimwa kwa munthu mmodzi uja, ulamuliro wa imfa udakhazikika ponse ponse. Nanji tsono zotsatira za zimene adachita munthu mmodzi wina uja, Yesu Kristu, nzazikulu kopambana. Pakuti onse olandira madalitso a Mulungu pamodzi ndi chilungamo chimene chili mphatso yake, adzakhala ndi moyo ndi kusanduka mafumu kudzera mwa iyeyo. Motero, monga chimo limodzi lidadzetsa chilango pa anthu onse, momwemonso ntchito imodzi yolungama imadzetsa chilungamo kwa anthu onse ndi kuwapatsa moyo. Pakuti monga anthu ambiri adasanduka ochimwa chifukwa cha kusamvera kwa munthu mmodzi uja, momwemonso anthu amapezeka kuti ngolungama chifukwa cha kumvera kwa munthu winanso mmodzi. Mulungu adapereka malamulo kuti anthu azindikire kuchuluka kwa machimo awo. Koma pamene uchimo udachuluka, kukoma mtima kwa Mulungu kudachuluka koposa. Choncho monga uchimo unkalamulira anthu ndi kudzetsa imfa pa iwo, momwemonso kunali koyenera kuti kukoma mtima kwa Mulungu kulamulire pa kudzetsa chilungamo kwa anthu ndi kuwafikitsa ku moyo wosatha mwa Yesu Kristu Ambuye athu.
Aroma 6.
Tsono tinene chiyani? Kodi zinganene kuti tizingo kalabe mushimo kuti kukoma mtima kwa Mulungu kuchuluke? Iyayi mpangono pomwe. Tidachita ngati kufa nkulekana ndi uchimo. Nanga tingakhalebe mushimo bwanji. Kodi inu simukudziwa kuti tonse amene tidasanduka amodzi ndi Kristu Yesu pakubatizidwa ndi ubatizo omwewo tidasandukanso amodzi ndi iye muifa yake? Nchifukwa chake pa ubatizo tidachita ngati kufa ndi kuyikidwa mmanda pamodzi naye. Kuti monga Kristu adauka kwa akufa ndi mphamvu ya Atate, momwe monso ife tikhale ndi moyo watsopano. Ngati takhala amodzi ndi Kristu muifa yake, momwe monso tidzakhala amodzi naye pakuuka kwa akufa, monga momwe adaukira iyeyo. Tidziwa kuti mkhalidwe wathu wakale udapashikidwa pa mtanda pamodzi ndi Kristu kuti khumbo lathu lokonda machimo liwonongeke, ndipo tisakhalenso akapolo auchimo. Pakuti munthu akafa, ndiye kuti wamasuka kumphamvu ya uchimo. Tsono ngati tidafa pamodzi ndi Kristu, tikhulupirira kuti tidzakhalanso ndi moyo pamodzi ndi iye. Tikudziwa kuti Kristu adauka kwa akufa, ndipo sadzafanso. Imfa ilibeso mphamvu pa iye. Kufa kumene adafako kunali kufa kolekana ndi uchimo, ndipo adafa kamodzi kokhako. Tsono moyo umene ali nawo tsopano ndi moyo woperekedwa kwa Mulungu. Momwe monso inuyo mudzione ochita ngati kufa nkulekana ndi uchimo, koma okhala ndi moyo wotumikira Mulungu mogwirizana ndi Kristu. Nchifukwa chake musalole uchimo kuti ulamulire matupi anu otha kufawa, ndipo musagonjere zilakolako zake. Musapereke chiwalo chilichonse cha thupi lanu ku uchimo, kuti chigwire ntchito zotsutsana ndi chilungamo. Inu mudzipereke kwa Mulungu, monga anthu amene anali akufa, koma tsopano ali amoyo. Ndipo mupereke ziwalo zanu zonse kwa Mulungu, kuti zigwire ntchito za chilungamo. Tsono uchimo sudzakhalanso ndi mphamvu pa inu, pakuti chimene chimalamulira moyo wanu si malamulo ayi, koma kukoma mtima kwa Mulungu. Bwanji tsono? Kodi tizichimwabe popeza kuti chimene chimalamulira moyo wathu si malamulo, koma kukoma mtima kwa Mulungu? Iyayi mpangono pomwe. Mukudziwa paja kuti mukadzipereka kuti mukhale akapolo a munthu kumamumvera, ndiye kuti ndinu akapolo a munthu womumverayo. Tsono ngati ndinu akapolo a uchimo, mudzafa, koma ngati ndinu akapolo a Mulungu, mudzakhala olungama pamaso pake. Tiyamike Mulungu. Inu kale munali akapolo a uchimo, koma tsopano mukumvera ndi mtima wonse zoona za chiphunzitso chimene mudalandira. Mudamasulidwa ku uchimo, ndipo tsopano mwasanduka atumiki a Mulungu ochita za chilungamo. Ndikukupherani fanizo la ukapololi kuti mungalephere kumvetsa bwino zimenezi. Kale munkadzipereka kuti mukhale akapolo a zonyasa ndi zosalongosoka zonkilankila. Chonchonso tsopano mudzipereke kuti musanduke atumiki a Mulungu ochita za chilungamo, kuti mukhale oyera mtima. Pamene munali akapolo a uchimo, simunkalabadilako za zimene Mulungu amati nzolungama. Nanga pamenepo mudapindula chiyani pakuchita zinthu zimene tsopano mukuchita nazo manyazi? Pajatu zimene zija mathelo ake ndi imfa, koma tsopano mwamasulidwa ku uchimo, ndipo ndinu otumikira Mulungu. Phindu lake ndi kuyera mtima, ndipo potsiriza pake kulandira moyo wosatha. Malipiro amene uchimo umalipira ndi imfa, koma mphatso ya ulere imene Mulungu amapereka ndi moyo wosatha mwa Kristu Yesu Ambuye athu.
Aroma 7.
Abale, ndikulankhulatu ndi inu amene mumadziwa za malamulo. Mukudziwa bwino kuti malamulo amamkhudza munthu pokhapokha pamene munthuyo ali moyo. Mwakitsanzo, malamulo amati mkazi wokwatiwa ngomangidwa kwa mwamuna wake. Nthawi yonse pamene mwamuna wakeyo ali moyo. Koma mwamunayo agamwalira, mkazi uja amamasuka ku malamulo okudza za mwamuna wake aja. Nchifukwa chake ngati adzipereka kwa mwamuna wina, pamene mwamuna wake ali moyo, mkaziyo amati ngwachigololo. Koma mwamuna wake agamwalira, mkazi uja wamasuka ku malamulo aukwati, kotero kuti sakhala wachigololo ngati akwatiwa ndi mwamuna wina. Chimodzi-modzi inunso, abale anga. Mudachita ngati kufa ndi kulekana ndi malamulo, popeza kuti ndinu ziwalo za thupi la Kristu. Motero tsopano ndinu awina wake, ndiye kuti aiye amene adauka kwa akufa kuti tibalile Mulungu zipatso. Pamene tinkatsata mkhalidwe wathu wachibadwa, zilakolako zoyipa zimene malamulo adaziutsa zinkagwira ntchito mwa ife, ndipo zidabala imfa. Koma tsopano tamasuka ku malamulowo. Tidachita ngati kufa kulekana ndi malamulo amene kale ankatimanga. Tsopano mzimu woyera akutithandiza kutumikira Mulungu mwa njira ya tsopano, osatinso mwa njira ya kale ija ya kungotsata malamulo olembedwa. Tsono tinene chiyani? Kodi tinene kuti malamulo ndi auchimo? Mpangono pomwe. Koma malamulowo ndiwo adatizindikiritsa za uchimo. Pakuti sindikadadziwa kuipa kwa kusirira, malamulo akadapanda kunena kuti
usasirire.
Chifukwa cha lamuloli, uchimo udapeza mpata outsa mwa ine khalidwe la masiriro osiyana siyana. Pakuti ngati palibe malamulo, uchimo sungachite kanthu. Ine kale ndinali ndi moyo opanda malamulo. Koma pamene ndidayamba kudziwa malamulo, pomwepo uchimo udayamba kulimba. Ndipo ine ndidakhala ngati ndafa. Tsono malamulo omwewo amene adayenera kufikitsa anthu kumoyo, ine adandifikitsa ku imfa. Pakuti uchimo udapeza mpata chifukwa cha malamulo. Ndipo mamalamulowo udandinyenga ndi kundipha. Mose kaika konse. Malamulo a Mose ndi wochokera kwa Mulungu. Ndipo lamulo lililonse mwa malamulowo ndi loyera, lolungama ndi labwino. Kodi tsono ndiye kuti chinthu chabwinochi chidandiphetsa? Mpangono pomwe. Koma uchimo ndiwo udandipha pakugwiritsa ntchito chinthu chabwinocho kuti khadwelenileni la uchimo ndionekele poyera kuti ndi uchimodi. Motero kudzera mwa malamulo, uchimo umaoneka woyipa kopitirira. Tikudziwa kuti malamulo a Mose ndiwopatsidwa ndi Mulungu. Koma ine ndine munthu wofo okachabe, wogulitsidwa ngati kapolo ku uchimo. Sindivetsa bwino zimene ndimachita, pakuti sindichita zimene ndifuna kuchita, koma zomwe ndimadana nazo, zimene ine ndimazichita. Koma ngati sindifuna kuchita zoyipa zimene ndimachita, ndiye kuti ndikuvomereza kuti malamulo aja ndi abwino. Motero zimene zimachitikazo sindine amene ndimazichita, koma uchimo umene umakhala mwa ine. Ndikudziwa kuti mwa ine simukhala kanthu kabwino. Ndikamati ine ndikunena khalidwe langa lokonda zoyipa, ngakhale ndimafuna kuchita zabwino, komabe sindizichita. Sindichita zabwino zimene ndifuna, koma ndimachita zoyipa zimene sindifuna. Ngati ndichita zimene sindizifuna, sindinenso amene ndimazichita, koma uchimo umene umakhala mwa ine. Motero ndimaona kuti chimene chimachitika nchakuti pamene ndifuna kuchita zabwino, zoyipa zilinane pomwepo. Mtima wanga umakondwa ndi malamulo a Mulungu. Koma mkati mwanga ndimaona lamulo lina lolimbana ndi lamulo limene mtima wanga wavomereza. Lamulo limenelo landisandutsa kapolo wa lamulo la uchimo lokhala mkati mwanga. Kalanga ine, ndani adzandipulumutsa kukhalidwe langa lino londi dzetsera imfa. Tiyamike Mulungu, adzandipulumutsa ndiye kudzera mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Motero ineyo, ndi mtima wanga ndimatumikira malamulo a Mulungu. Chonsecho ndi khalidwe langa lokonda zoyipa, ndimatumikira lamulo la uchimo.
Aroma 8.
Motero tsopano palibiretu mlandu wotsutsa anthu amene amakhala mwa Kristu Yesu. Pakuti lamulo la mzimu woyera, lotipatsa moyo mwa Kristu Yesu, landimasula kulamulo la uchimo ndi la imfa. Mulungu adachita zimene malamulo a Mose sadathe kuzichita. Chifukwa khalidwe la anthu lopendekera ku zoyipa lidawa fooketsa. Iye adatsutsa uchimo mkhalidwe lopendekera ku zoyipalo, pakutuma mwana wake wake, ali ndi thupi longa la ife anthu ochimwa, kuti mthupilo adzagonjetse uchimowo. Mulungu adachita zimenezi kuti chilungamo chimene malamulo a Mose amatipempha chioneke kwa thunthu mwa ife amene sitivenanso khalidwe lathu lopendekera kuzoyipa, koma timamvera mzimu woyela. Anthu omvera khalidwe loyipalo amayika mtima pa zilakolako za thupi, koma anthu omvera mzimu woyela amayika mtima pa zimene mzimu woyerayo afuna. Kuyika mtima pa khalidwe lopendekera kuzoyipa ndi imfa yomwe, koma kuyika mtima pa zimene mzimu woyera afuna kumabweretsa moyo ndi mtendere. Anthu oyika mtima pa khalidwe lokonda zoyipa amadana ndi Mulungu. Anthu otere sagonjera malamulo a Mulungu, ndipo kunena zoona sangathedi kuwagonjera. Ndipo anthu oyika mtima pa khalidwe limenelo sangathe kukondweretsa Mulungu. Koma inu simulamulidwanso ndi khalidwe lanu lopendekera kuzoyipa. Mumalamulidwa ndi mzimu woyera, ngati mzimu wa Mulungu akhaladi mwa inu. Koma ngati munthu aliyense alibe mzimu wa Kristu, iyeyu sali wake wa Kristu. Kristu akakhala mwa inu, ngakhale thupi lanu lidzafadi chifukwa cha uchimo, komabe mzimu wanu udzakhala ndi moyo, popeza kuti Mulungu wakuonani kuti ndinu olungama pamaso pake. Ndipo mzimu wa Mulungu amene adaukitsa Yesu kwa akufa akamakhala mwa inu, pamenepo mwa mzimu wake yemweyo Mulungu adzapasanso moyo matupi anu otha kufawa. Motero abale, tili ndi ngongole, komatu ngongole yake siyakuti tizigonjera khalidwe lathu lokonda zoyipa ndi kumachita chifuniro chake. Pakuti ngati moyo mwanu mutsata khalidwelo mudzafa, koma ngati ndi chithandizo cha mzimu woyera mupha zilakolako zanu zathupi mudzakhala ndi moyo. Onse amene mzimu wa Mulungu awatsogolera, amenewo ndi ana a Mulungu. Pajatu mzimu amene mudalandila sakusandutsani akapolo kuti muzikhalanso amantha ayi, koma mzimuyo amakusandutsani ana a Mulungu. Ndipo mwamphamvu yake popemphera kwa Mulungu timati Aba Atate. Mzimu woyera mwini wakeyo ndi amene amavomerezana ndi mitima yathu kutsimikiza kuti ndife ana a Mulungu. Tsono ngati ndife ana a Mulungu, tidzalandira nawo madalitso amene iye akusungira anthu ake. Pamodzi ndi Kristu ifeso tidzalandira madalitso amene Mulungu anali atamsungira. Pakuti ngati timva zovava pamodzi ndi Kristu, tidzalandiranso ndi ulemerero omwe pamodzi naye. Ine ndikutsimikiza kuti masautso amene tikuvamva tsopano salingana mpang'ono pomwe ndi ulemelero umene Mulungu adakonza kuti adzatiwonetse mtsogolo muno. Zolengedwa zonse zikudikira molakalaka kuti Mulungu awonetse ana ake poyera. Pakuti zolengedwanso zidasanduka zogonjela zopanda pake, osati chifukwa zidafuna kutero ayi, koma chifukwa Mulungu adagamula choncho. Komabe zili ndi chiyembekezo ichi, chakuti izonso zidzamasulidwa ku ukapolo wa kuola ndi kulandilako ufulu ndi ulemelero wa ana a Mulungu. Tikudziwa kuti mpaka tsopano zolengedwa zonse zakhala zikubuula ndi kumva zowawa, zonga za mkazi pa nthawi yake yochira. Tsonotu sizolengedwa zokhazi zikubuula ayi, koma ngakhale ifenso amene tili ndi mphatso zoyamba za Mzimu Woyera, tikubuula mu mtima, podikira kuti Mulungu atilandile ngati ana ake ndi kupulumutsa matupi athu omwe. Inde, Mulungu adatipulumutsa, koma tikuyembekezabe chipulumutsocho. Koma tsono tikamaona ndi maso zimene tikuyembekezazi, apo sichiyembekezonso ayi. Koma ngati tiyembekeza zimene sitidaziwone ndi maso, timazindikira mopirira. Mwamwemonso Mzimu Woyera amatithandiza, ndife ofu oga, osadziwa mmene tiyenera kupempherera. Chifukwa chake Mzimu Woyera mwini wake amatipempherera ndi madandaulo osafotokozeka. Ndipo Mulungu amene amayang'ana zamkati mwemitima ya anthu amadziwa zimene Mzimu Woyera afuna, pakuti Mzimuyo amapempherera anthu a Mulungu monga momwe Mulungu afunira. Ndipo tikudziwa kuti Mulungu amayendetsa zinthu mwanjira yoti zonse ziwakomere anthu omukonda ndipo apindulepo. Anthuwo ndi amene Iye amawayitana monga momwe Iye adazikonzera. Pakuti anthu amene Mulungu adawasankhiratu, Iye adawapatulanso kale kuti akhale monga mwana wake, kuti choncho mwanayo akhale woyamba mwa abale ambiri. Mulungu sadango wapatula, komanso adawaitana. Sadango waitana, komanso adawaona kuti ngolungamu pamaso pake. Ndipo sadango ona kuti ngolungama pamaso pake, komanso adawagawirako ulemelero wake. Nanga tsono tinganenenso chiyani pa zosezi? Ngati Mulungu ali pambali yathu, angatsutsane nafe ndani? Iye sadaumire ngakhale mwana wake wake, koma adampereka chifukwa cha ife tonse. Atatipatsa mwana wakeyo, nanga Iye nkulephera kutipatsanso zonse mwaulere? Ndani angawaimbe mlandu anthu amene Mulungu adawasankha? Mulungu mwini wake amawaona kuti ngolungama pamaso pake. Tsono palibe amene angawaveruze kuti ngopalamula. Kristu Yesu amene adafa, kaya tinene kuti amene adauka kwa akufa, amenenso ali kudzanja lamanja la Mulungu, ndiye amene akutinenera kwa Mulunguyo. Tsono ndani angatirekanitse ndi chikondi cha Khristu? Kodi ndi masautso, kapena zowawa, kapena mazunzo, kapena njala, kapena usiwa, kapena zoopsa, kapenanso kuphedwa? Paja malembo akuti,
chifukwa cha inu tsiku lonse akufuna kutipha, pamaso pawo tili ngati nkhosa zimene akukazipha.
Koma pa zonsezi tili opambana ndithu chifukwa cha Iye amene adatikonda. Ndithu ndikudziwa mosakayika konse kuti palibe kanthu kangatilekanitse ndi chikondi chake. Ngakhale imfa kapena moyo, ngakhale angelo kapena olamulira, ngakhale zinthu zimene zilipo tsopano kapena zimene zidzaoneke mtsogolomo, kapena zamphamvu zina zilizonse, ngakhale zakumwamba kapena zapansi, kapenanso kanthu kena kalikonse kolengedwa, sikangadzatilekanitse ndi chikondi cha Mulungu chimene tili nacho mwa Kristu Yesu Ambuye athu.
Aroma 9.
Ndithudi ndikunena zoona ine amene ndili wake wa Kristu, ndipo sindikunama ayi, mtima wanga, umene mzimu wera ama utsogolera. Ukundichitira umboni kuti ndizindichisoni chachikuru. Ndipo kundipweteka kosalekeza chifukwa cha abale anga, anthu amtundu wangawa. Ndikadakonda kuti malo mwawo, ine ineyo, ndikale wotembereredwa, osakhalanso wake wa Kristu. Iwowa ndi Aisraeli, amene Mulungu adawasankha kuti akhale ana ake, ndipo adawapatsa ulemerero. Mulungu adachita nawo mapangano, ndipo adawapatsa malamulo ake, ndipo adawapatsa ulemerero. Mulungu adachita nawo mapangano, ndipo adawapatsa malamulo ake. Adawaphunzitsa mwambo wa chipembedzo, ndipo adawapatsa malonjezo ake. Iwowa ndizidzukulu za makolo athu akale aja, ndipo mpulumutsi wolonjezedwa uja ndi mtundu wawo, kunena za umunthu wake. Mulungu amene amalamulira zonse alemekezeke mpaka muyaya. Amen. Sindiye kutitu Mulungu sadasunge malonjezano ayi, pakuti si anthu onse obadwa mumtundu wa Aisraeli amene ali Aisraeli eni eni. Ndiye kuti sizidzukulu zonse za Abrahamu zimene zili ana a Mulungu. Koma Mulungu adauza Abrahamu kuti
ana a Isaki okha ndiwo adzatchedwa zidzukulu zawo.
Ndiye kuti si ana onse a Abrahamu amene ali ana a Mulungu ayi. Zidzukulu zake zenizeni ndi ana okhawo amene adabadwa potsata lonjezo la Mulungu. Paja Mulungu adalonjeza pakunena kuti
ndidzabwera pa nthawi yake ndipo Sara adzakhala ndi mwana.
Ndipo sipokhapo ayi, ana awiri alabeka aja bambo wawo anali mmodzi, kholo lathu Isaki. Ngakhale anawo asanabadwe, ndiye kuti tsono asanachite chilichonse chabwino kapena choyipa, Mulungu adafunabe kuti cholinga chake chosankhira munthu aliyense chipitirire. Izi adachita osati chifukwa cha ntchito za munthu, koma chifukwa chakuti Mulungu adamuyitana munthuyo. Motero Mulungu adauza Rebeka kuti
wamkuluyu adzatumikira wamng'onoyu.
Paja malembo akuti
Yakobo ndidamukonda, koma Esau ndidadana naye.
Pamenepo tinganene chiyani tsono? Kodi tinganene kuti Mulungu ngosalungama? Iyayi sitingatero. Pajatu iye adauza Mose kuti
ndidzachitira chifundo amene ndifuna kumchitira chifundo, ndidzamvera chisoni amene ndifuna kumumvera chisoni.
Motelo chachikulu si zimene munthu azifuna, kapena zimene munthu amayesetsa kuchita, koma chachikulu ndi chifundo cha Mulungu. Ndimonga malembo timaverenga kuti Mulungu adauza Farao kuti
ndidakulonga ufumu kuti mwa iwe ndionetse mphamvu zanga, ndiponso kuti ndimveketse dzina langa pa dziko lonse lapansi.
Motero timaona kuti Mulungu amachitira chifundo munthu amene iye afuna kumchitira chifundo, ndipo amamsandutsa woganika munthu amene iye afuna kumsandutsa woganika. Tsono kapena wina kundifunsa kuti ngati zili choncho, nchifukwa chiyani Mulungu akuwadzudzulabe anthu? Nanga ndani angaletse Mulungu kuchita zimene iye afuna?
Koma iwe munthu chabe, ndiwe yani kuti nkumatsutsana ndi Mulungu? Kodi mbiya nkufusa woyiwumba kuti bwanji mwandiwumba motere?
Kodi kapena wowumba sangathe kuwumba mbiya ziwiri ndi dothi lomwelo, ina ya masiku apadera, ina ya masiku onse? Mulunguso ndi momwemo, adafuna kuonetsa mkwiyo wake, nafunanso kuti mphamvu zake zidziwike. Komabe adapilira moleza mtima kwambiri zochita za anthu amene iye adawa kuyira, ndipo amene adayeneradi kuonongedwa. Mulungu adafunanso kuti udzivike ulemelero wake wa ukulu pa ife. Amene iye adatichitira chifundo. Nati konzeratu kuti tilandire ulemelero. Pajatu ife ndife amene Mulungu adati itana. Osati kuchokera kwa Ayuda okha ayi, komanso kuchokera kwa anthu amitundu ina. Ndimonga momwe Mulungu akunenera mbuku la mneneri Hosea kuti,
amene sana ali anthu wanga, ndidzawatcha anthu wanga. Mtundu umene sindinkawukonda, ndidzawutcha okondedwa wanga. Ndipo kumalo komwe iwo adawuzidwa kuti, sindinu mtundu wanga, kumeneko adzatchedwa ana a Mulungu wopatsa moyo.
Ndipo mneneri Yesaya adanena mokweza mawu za Israeli kuti,
ndipo mneneri Yesaya adanena mokweza mawu za Israeli kuti, ngakhale Aisraeli achuluke ngati mchenga wakunyanja, koma owerengeka okha adzapulumuka, pakuti Ambuye adzagamula milandu ya anthu pa dziko lapansi, ndipo adzachita zimenezi mofulumira ndi mwachidule.
Izi zili monga momwe Yesaya adanenelatunso kale kuti,
Ambuye amphamvu zonse akadapanda kuti siilako zidzukulu zina, tikadafafanizidwa ngati Sodomu ndi Gomora.
Tsono pamenepo tinene chiyani? Tinene kuti anthu amitundu ina amene sankalabadira zoti akhale olungama pamaso pa Mulungu adachilandira chilungamocho pakukhulupirira. Koma Aisraeli amene ankayesetsa kukhala olungama pamaso pa Mulungu pakusunga malamulo a Mose adalephera. Chifukwa chiyani? Chifukwa ankafuna kupezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu, osati pakukhulupirira, koma pakudalira ntchito zabwino. Adaphunthwa pamwala wophunthwitsa anthu, monga malembo anenela kuti,
inetu ndikuyika mziyoni mwala wodzakhumudwitsa anthu, thanthwe limene lidzawagwetsa, koma wokhulupirira iyeyo sadzachita manyazi.
Aloma 10.
Abale, chimene ndimakumbitsa ndi mtima wanga wonse, ndipo chimene ndimapempha Mulungu, ndichakuti Aisraeli apulumuke. Ndikubachitira umboni kuti ndi achangudi pa zinthu za Mulungu, koma ndi changu chake sadachimvetse bwino mmene chiyenera kukhalira. Sadziwa chilungamo chochokera kwa Mulungu, koma adayesa kupezeka kuti ngolungama pamaso pake mwanjira yao yao. Osa gonjera chilungamo chochokera kwa Mulungu. Kristu adafikitsa malamulo a Mose kumaperekezelo, kotero kuti aliyense wokhulupirira amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu. Kunena za chilungamo chimene chimapezeka pakumvera malamulo, Mose adalemba kuti,
munthu wochita zimene malamulo amanena adzakhala ndi moyo pakuzichita.
Koma kunena za chilungamo chimene chimapezeka pakukhulupirira akuti,
mumtima mwako usanene kuti ndani adzakwera kumwamba, ndiye kuti kukamuuza Khristu kuti atitsikire ife. Usanenenso kuti ndani adzatsikira ku dziko la anthu akufa, ndiye kuti kukamubwezera Khristu kuchokera ku dziko la anthu akufa.
Koma nanga akuti chiyani? Akuti,
mawu sali nawe kutali, ali pakamwa pako ndiponso mumtima mwako.
Amenewa ndiwo mawu achikhulupiriro amene timawalalika. Ngati uvomereza ndi pakamwa pako kuti Yesu ndi Ambuye, ndipo ukhulupirira mumtima mwako kuti Mulungu adamuukitsa kwa akufa, udzapulumuka. Chifukwa munthu amati akakhulupirira ndi mtima wake, amapezeka wolungama pamaso pa Mulungu. Ndipo amati akavomereza chikhulupiriro chakecho ndi pakamwa pake, amapulumuka. Paja malembo akuti,
munthu aliyense wokhulupirira iye sadzachita manyazi.
Choncho palibe kusiyana pakati pa Ayuda ndi anthu amitundu ina, pakuti Mulungu ndiye Ambuye a onse. Ndipo amadalitsa moolo wa manja onse otama dzina lake mopempha. Ndi monga momwe mawu a Mulungu anenera kuti,
aliyense amene atata madzina la Ambuye mopemba adzapulumuka.
Kodi anthu angatame Mulungu bwanji mopemba ngati sadamkhulupirire? Ndipo angamkhulupirire bwanji ngati sadamve za iye? Ndipo angamve za iye bwanji ngati palibe wina olalika? Ndipo anthu angalalike bwanji ngati palibe obatuma? Paja mawu a Mulungu akuti,
mchokondweletsa zedi kuona olalika uthenga wabwino akufika.
Koma si onse amene adalandira uthenga wabwinowo. Ndimonga mneneli Yesaya anenera kuti,
Ambuye, ndani adakhulupirira zimene tidalalika?
Motelo munthu amakhulupirira chifukwa cha zimene wamva. Ndipo zimene wavanzo zimachokera kuzolalika za Kristu. Koma ntafusa, kodi ndiye kuti Aisraeli sadawamve mawuwo? Iyai, kumva adamva ndithu. Ndimonga mawu a Mulungu anenera kuti,
liwu lawo lidamveka pa dziko lonse lapansi. Mawu awo adafika mpaka kumalekezero a dziko.
Ntafunsanso, monga nkuti Aisraeli sadawamvetse mawuwo? Mose ndiye woyamba kuyankhapo. Iye adati,
ndidzakuchititsani kaduka ndi mtundu umene suli mtundu weniweni. Ndidzakukwiyitsani ndi mtundu wa anthu opusa.
Ndipo Yesaya adanena molimba mtima kuti,
adandipeza anthu amene sadali kundifunafuna. Ndidawaonekera anthu amene sankafusa za ine.
Koma za Aisraeli adati,
tsiku lonse ndidatambalitsa manja anga kwa mtundu wa anthu osandimvera ndi ondiwukira ine.
Aroma 11.
Tsono ndikufunsa kuti, kodi Mulungu adataya anthu ake? Iyai, chosatheka. Ineso ndine Mwisraeli, mmodzi mwa zidzukulu za Abrahamu, ndiponso wa fuko la Benjamini. Mulungu sadawataye anthu ake amene iye adawasankha kale. Monga simudziwa mawu aja ammalembo, pamene mneneli Eliya akudandaula kwa Mulungu kuti avalange Aisraeli, paja adati,
Ambuye, anthu amenewa adaphane neli anu nagwetsa magwa anu ansembe. Ndatsala ine ndekha, ndipo akufuna kupha ndine ndemwe.
Koma Mulungu adamuyankha chiyani? Adati,
ndatisungira anthu zikwizisanu ndi ziwiri amene sadampembedzepo Baala, Mulungu wona mauja.
Tsono ndi momwemonso makono, patsala Aisraeli oyerengeka amene Mulungu adawasankha mwakukoma mtima kwake. Komatu ngati adawasankha chifukwa cha kukoma mtima kwake, ndiye kuti si chifukwa cha zimene iwo adachita. Zikadatero, kukoma mtima kwake sukadakhalanso kukoma mtima ayi. Bwanji tsono, Aisraeli sadapeze zimene ankafunafuna. Koma anthu pang'ono chabe amene Mulungu adawasankha ndiwo adazipeza. Otsalawo adagontha mkhutu, monga malembo anenera kuti,
Mulungu adawapatsa mtima osatha kumvetsa zinthu, ndipo mpaka lero lino wawasandutsa osatha kupenya ndi osatha kumva.
Ndipo Davide akuti,
maphwando awo asanduke msampha ndi diwa lowakola, ndikuwagwetsa kuti alangidwe, maso awo atsekedwe kuti asapenye, ndipo msana wawo ukhale wopindika nthawi zonse.
Tsono ndikufunsa kuti, kodi Ayuda adaphunthwa kuti agweretu osakudzukanso? Mpang'ono pomwe. Koma chifukwa cha kuchimwa kwa Ayudawo, chipulumutso chidafikiranso anthu a mitundu ina, kuti Ayuda avachitire nsanje. Ngati kuchimwa kwa Ayuda kudapindulitsa anthu apa dziko lonse lapansi, ndipo ngati kulephera kwawo kudapindulitsa kwakukulu anthu a mitundu ina, nanji tsono onse akadzamvera Mulungu, ndiye kuti madalitso adzakula zedi. Tsopano ndifuna kukuuzani kanthu, inu amene simuli Ayuda. malinga nkuti ndine wotumidwa kwa anthu a mitundu ina. Ndima unyadira utumiki wanga umenewo. Koma ndima kumba kuti ndichititsensa nje anthu a mitundu wanga. Ndikupulumutsa ena mwa iwo. Ngati anthu apa dziko lonse lapansi adanjanitsidwa ndi Mulungu, chifukwa iye adavayika pambali Ayuda, nanga kudzatani iye akadzawalandiranso? Kudzakhala monga ngati anthu akufa akuuka. Ngati munthu apatulira Mulungu chigawo chimodzi cha buledi, ndiye kuti yenseyo ndi wopatulika. Ndipo ngati muzu wa mtengo ndi wopatulika, ndiye kuti ndi nthambi zake zomwe zopatulika. Nthambi zina za mtengo wobzala wa olivi zidakadzuka. Ndipo pamalo pa nthambi zimenezo adalumikizapo kanthambi ka mtengo wa olivi wakuthengo. Ndiye kuti inu amene simuli Ayuda, muli ngati kanthambi ka mtengo wa olivi wakuthengo uja. Ndipo tsopano mukulandira nawo mphamvu ya mmizu ya mtengo wobzala wa olivi, ndiye kuti Ayuda. Nchifukwa chake musamawanyoze amene adakadzuka monga nthambi zija. Kodi inu mungadzitame bwanji? Inutu ndinu kanthambi chabe. Sindinu amene mumagwirizira muzu ayi, koma muzu ndiwo umene umagwirizira inu. Tsono mudzati, koma nthambi zija zidakadzuka kuti andilumikizepo ineyo pantengopo. Nzoona, iwo adakadzukadi chifukwa sadakhulupirire, ndipo inu pakukhulupirira mukukhala mu mtengo tsopano. Komatu tsono musamadzitame, makamaka muzichita mantha. Mulungu sadavalekerere Ayuda amene ali ngati nthambi zenizeni za mtengo. Kodi tsono mukuyesa kuti adzakulekererani inuyo? Pamenepo zindikirani kuti Mulungu ndi wachifundodi, komanso ndi waukali. Kwa anthu amene adagwa ndi wokwiya, koma kwa inu ndi wachifundo, malinga mukasamala chifundo chake. Ngati simuchita zimenezi, adzakudulani inunso. Ndipo ngati enawo aleka kusakhulupirira kwawo, adzawalumikizanso kumtengo. Pakuti Mulungu ndi wamphamvu, atha kuwalumikizanso. Inu amene muli nthambi ya mtengo wa olivi wakuthengo, Mulungu adakukadzulani kumtengo umene udakubalani, nakulumikizani kumtengo wa olivi wobzala. Ngati sili choncho, kodi sikudzakhala kwa pafupi kwa iye kuti alumikizenso kumtengo wa olivi wobzala nthambi zake zake zimene zidakadzuka? Pali chinsinsi chimene ndifuna kuti muchidziwe, kuopa kuti mungamadziyese anzelu. Chisisicho ndi chakuti Aisraeli ena adzapulupudza mpaka nthawi imene chiwerengelo cha akunja otembenukira kwa Mulungu chidzakwanire. Pamenepo Aisraeli wonse adzapulumuka. Ndimonga malembo anenera kuti,
mpulumutsi adzachokera ku Ziyoni, adzachotsera zidzukulu za Yakobo kuyipa kwawo konse. Ndidzapangana nawo chipangano chimenechi ndikadzawachotsera machimo awo.
Chifukwa chokana uthenga wabwino, Ayuda sanduka adani a Mulungu kuti inu mupindulepo. Koma ngati Mulungu adawasankha, iwo ndi abwenzi ake chifukwa cha makolo awo akale aja. Pakuti Mulungu sasinthanso atayitana munthu ndi kumpatsa mphatso. Kale inu a mitundu ina simunkamvera Mulungu, koma tsopano Mulungu akukuchitirani chifundo chifukwa cha kusamvera kwa Ayuda. Momwemonso Ayuda tsopano samvera Mulungu, koma cholinga chake nchakuti iwonso adzalandire chifundo pa nthawi yake, chifukwa cha chifundo mwalandira inuchi. Mulungu adasandutsa anthu onse akaidi akusamvera kuti iye athe kuchitira onse chifundo.
Chuma cha Mulungu nchachikulu zedi, nzeru zake ndi kudziwa kwake nzozama kwambiri. Ndani angamvetse maweruzidwe ake? Ndipo njira zake ndani angazitulukile? Ndi monga mawu a Mulungu anenela kuti, ndani amadziwa maganizo achauta, ndani angamupatse malangizo. Ndani adayamba wapalekapo kanthu kwa Mulungu kuti Mulunguyo amubwezere kanthu. Paja zinthu zonse nzochokera kwa Iye, nzolengedwa ndi Iye ndipo zimalinga kwa Iye. Ulemerero ukhale wake mpaka muyaya. Amen.
Aloma 12.
Tsono abale, popeza kuti Mulungu watichitira chifundo chachikulu chotere, ndikukupemphani kuti mupereke matupi anu omwe kuti akhale nsembe ya moyo yopatulika, ndiyo kondweletsa Mulungu. Imeneyi khale njira yanu yopembedzera Mulungu mwa uzimu. Musamatsa nzira makhalire a anthu odalira zapansi pano, koma Mulungu asinthe moyo wanu wonse pakukupatsani mitima yatsopano. Pamenepo mudzatha kudziwa zimene Mulungu afuna, ndipo mudzazindikira zimene zili zabwino, zangwiro ndizomkwenderetsa. Popeza kuti mwakugoma mtima kwake Mulungu adandiitana kuti ndikhale mtumwi, ndikukuzani inu nonse kuti musadziyese anzeru kuposa mmene mulili. Makamaka maganizo anu akhale wodzichepetsa molingana ndi kukula kwa chikhulupiriro chimene Mulungu wapatsa aliyense mwa inu. Mthupi lathu limodzi lomweli tili ndi ziwalo zambiri, ndipo ziwalozo zili ndi ntchito zosiyanasiyana. Momwemonso ife, ngakhale tili ambiri, ndife thupi limodzi olumikizana mwa Khristu, ndipo tonse aliyense pambali yake ndife ziwalo zolumikizana. Tili ndi mphatso zosiyanasiyana malinga ndi mmene Mulungu adatigawira mwakukoma mtima kwake. Ngati mphatso yathu nkulalika mawu a Mulungu, tiyigwiritse ntchito molingana ndi chikhulupiriro chathu. Ngati mphatso yathu nkutumikira, titumikire ndithu. Ngati nkuphunzitsa, tiphunzitse ndithu. Ngati nkulimbikitsa ena, tivalimbikitse ndithu. Wogawana ndi anzake zimene ali nazo, azichita mo olowa manja. Amene ali mtsogoleri, azigwira ntchito yake mwachangu. Wochitira ena chifundo, azichita mokondwa. Chikondi chizikhala chopanda chiphamaso. Muzidana ndi zoyipa, nkumayika mtima pakuchita zabwino. Muzikondana kwenikweni monga abale, ndipo muzichita ngati kupikisana poonetsana ulemu. Potumikila Ambuye, changu chanu chisazilale, koma chikhalebe choyaka. Muzikhala okondwa chifukwa cha chiyembekezo chanu. Muzipilira pakati pa masautso, ndipo muzipemphera nthawi zonse. Muzipereka zothandiza Khristu anzanu osowa, ndipo muziyesetsa kulandira alendo mokondwa. Pemphani Mulungu kuti awadalitse amene amakuzunzani. Ndithu pemphani kuti awadalitse osawatemberera ayi. Muzikondwa nawo amene akukondwa, muzilira nawo amene akulira. Muzibva nabwino, ndipo musamadzikweze, koma muziyanjana nawo anthu wamba. Musamadziyese anzeru. Munthu akakuchitani choyipa, musamubwezere choyipa. Yesani kuchita zimene anthu onse amaziona kuti nzabwino. Ngati nkotheka, khalani ndi mtendere ndi anthu onse, monga momwe mungathere. Okondedwa anga, musabwezere choyipa, koma alekeni. Mkwiyo wa Mulungu ndiwo uvalange. Paja malembo akuti,
kulipsira mkwanga, ndidzawalanga ndine, akutero chauta.
Koma makamaka, monga mau a Mulungu akunenera,
ngati mdani wako wamva njala, iwe umpatse chakudya. Ngati wamva ludzu, iwe umpatse madzi akumwa. Ukatero udzanchitsa manyazi kwambiri.
Musagonjere zoyipazo, koma gonjitsani zoyipa pakuchita zabwino.
Aloma 13.
Munthu aliyense azimvera akulu olamulira, chifukwa palibe ulamuliro umene sudachokere kwa Mulungu. Ndipo olamulira amene alipo adavaika ndi Mulungu. Motero munthu wokana kumvera olamulira akukana dongosolo limene adaliika Mulungu. Ndipo ochita zimenezi adzadzitengera okha chilango. Olamulira sachititsa mantha anthu amakhalidwe abwino, koma amakhalidwe oyipa. Kodi ufuna kukhala osaopa olamulira? Uzichita zolungama, ndipo iye adzakuyamikira. Pakuti iyeyo ndi mtumiki wa Mulungu, wokutsogolera kuchita zabwino. Koma ngati ukuchita zoyipa uope, pakuti ali ndi mphamvu ndithu zokulanga. Iye ndi mtumiki wa Mulungu wogwetsa mkwiyo wa Mulungu pa wochita zoyipa, pomulanga. Nchifukwa chake muziwamvera olamulira, osati chifukwa chakuopa mkwiyo wa Mulungu chabe, komanso chifukwa chomvera umboni wa mtima. Ndichonso mumakhomera msonkho, olamulira amatumikira Mulungu pamene akugwira ntchito yawoyi. Tsono muzipereka kwa onse zimene zikukhalira iwowo. Msonkho kwa okhometsa msonkho, zolipira kwa oyenera kubalipira. Muzilemekeza oyenera kubalemekeza, ndi kuchitira ulemu oyenera kubachitira ulemu. Musakhale ndi ngongole ina iliyonse kwa munthu wina aliyense, koma kukondana kokha. Wokonda mzake, watsata zonse zimene malamulo a Mulungu akunena. Pajatu malamulo amene amati,
usachita chigololo, usaphe, usabe, usasilile.
Ndiponso malamulo ena onse amaundidwa mkota mlamulo ili lakuti,
uzikonda mzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe.
Ngati munthu akonda mzake, sanga mchite choyipa ayi. Nchifukwa chake amene amakonda mzake, wasunga zonse zimene malamulo a Mulungu akunena. Muchite zimenezi chifukwa mukudziwa kuti yafika kale nthawi yakuti mudzuke kutulo. Pakuti chipulumutso chili pafupi tsopano kuposa pamene tidayamba kukhulupirira. Usiku uli pafupi kutha, ndipo mbanda kucha wayandikira. Tiyeni tsono tileke ntchito za mdima, tivale zida zomenyera nkhondo kutayela. Mayendedwe athu akhale oyenera ngati a anthu oyenda usana. Pasakhale jera kapena kuledzera, dama kapena zonyasa, ndewu kapena nsanje. Ambuye Yesu Kristu mwini akhale chida chanu cha nkhondo. Lekani mtima wofunafuna zosangalatsa thupi, musagonjere zilakolako zake zoyipa.
Aroma 14.
Mulandireni bwino munthu amene chikhulupiriro chake nchofooka, koma osati kuti mutsutsane naye pa maganizo ake. Wina amakhulupirira kuti palibe choletsa kudya chakudya chilichonse, koma wina amene chikhulupiriro chake nchofooka amadya zamasamba zokha. Amene amadya chilichonse asanyoze mzake amene amazisala. Amene amasala zinthu zina asaweruze mzake amene amazidya, pakuti Mulungu wamulandira. Kodi iweyo ndiwe yani kuti uweruze wantchito wa mwini kuti walakwa? Mbuye wake yekha ndiye aweruze ngati iye wakhoza kapena walephera pa ntchito yake. Ndipo adzakhoza, popeza kuti Ambuye angathe kumkhozetsa. Ena amaganiza kuti tsiku lakuti lakuti ndiloposa masiku ena, koma pamene ena akuganiza kuti masiku onse chimodzi-modzi. Aliyense achite monga momwe watsimikizira kwenikweni mu mtima mwake. Amene amasunga tsiku lakuti lakuti amatelo kuti alemekeze Ambuye. Amene amadya chilichonse amatelo kuti alemekeze Ambuye, pakuti amayamika Mulungu chifukwa cha chakudyacho. Amene amasalazina amatelo kuti alemekeze Ambuye, ndipo amayamika Mulungu pakutero. Palibe ndi mmodzi yemwe mwa ife amene amakhala moyo chifukwa cha iye yekha, kapena kufa chifukwa cha iye yekha. Tikakhala ndi moyo, moyowo ndi wa Ambuye. Tikafa, timafera Ambuye. Nchifukwa chake, ngakhale tikhale ndi moyo kapena tife, ndife awo a Ambuye. Paja Kristu adamwalira nakhalanso ndi moyo, kuti akhale mbuye wa anthu akufa ndiponso wa anthu amoyo. Tsono iwe ukuweruziranji mbale wako? Kapena iwe winawe ukunyozeranji mbale wako? Tonsefe tidzayima pamaso pa Mulungu kuti atiweruze. Paja malembo akunena kuti,
Ambuya kuti pali ine ndemwe anthu onse adzandigwadira ndikuvomereza kuti ndine Mulungu.
Motero aliyense mwa ife adzazifotokozera yekha kwa Mulungu zimene adazichita. Tsono tiyeni tileke kumaweruzana. Makamaka mutsimikize kuti musachite kanthu kalikonse kopundwitsa mbale wanu. Kapena komuchimwitsa. Pogwirizana ndi maganizo a Ambuye Yesu, ndikutsimikiza mosakayika konse kuti palibe chinthu chingadetse munthu pamaso pa Mulungu chifukwa wachikhudza. Koma ngati wina aganiza kuti chinthu nchomudetsa, kwa iyeyo chinthucho nchomudetsadi. Ngati ukhumudwitsa mbale wako pakudya chakudya cha mtundu wakuti wakuti, ndiye kuti sukuyendanso mchikondi. Usamuononge ndi chakudya chako munthu amene Kristu adamufera. Tsono musalole kuti anthu ena aziyese zoyipa zinthu zimene inu mumaziona kuti nzabwino. Mu ufumu wa Mulungu chachikulu si chakudya kapena zakumwa ayi, koma chilungamo, mtendere ndi chimwemwe zimene Mzimu Woyera amapereka. Aliyense wotumikira Kristu motere amakondweretsa Mulungu ndipo amakhala wovomerezeka kwa anthu. Nchifa yake tsono tizifunafuna zimene zingatithandize kuti pakhale mtendere ndiponso kugwirizana pakati pathu. Chakudya chisakuonongitseni ntchito ya Mulungu. Zakudya zonse nzololedwa kuzidya, koma nkulakwa kudya chinthu chimene chingachimwitse anzathu. Nkwabwino kusadya nyama, kusamwa vinyo, ndiponso kusachita kanthu kalikonse kamene kangachimwitse mbale wako. Zimene iwe umakhulupirira pa zimenezi zikhale pakati pa iweyo ndi Mulungu. Ngodala amene mtima wake sumutsutsa pamene atsimikiza kuchita zakuti zakuti. Koma munthu akamadya ali wokaika, waweruzidwa kale kuti ngolakwa, popeza kuti zimene akuchita nzosagwirizana ndi zimene iye amakhulupirira kuti nzoyenera. Paja chilichonse chimene munthu achita nchotsutsana ndi zimene iye amakhulupirira, chimenecho ndi tchimo.
Aroma 15.
Ife amene tili ndi chikhupiriro champhamvu tizibalezera mtima anthu ofowoka, osamangozikondweretsa tokha. Aliyense mwa ife azikondweretsa mzake ndi kumchitira zabwino kuti alimbikitse chikhulupiriro chake. Pakuti Kristuso sankachita zinthu kungofuna kudzikondweretsa, koma ndi monga malembo anenera kuti,
chipongwe cha anthu okunyozani inu chidafika pa ine.
Zonse zolembedwa mmalembo kale zidalembedwa kuti zitiphunzitse ife. Malembo amatilimbikitsa ndi kutithunzitsa mtima kuti tizikhala ndi chiyembekezo. Mulungu amene amapatsa anthu mphamvu zoti athe kupirira nawalimbitsa mtima, akuthandizeni kuvana bwino motsata chisanzo cha Kristu Yesu. Akuthandizeni kuti ndi mtima umodzi nonse pamodzi mulemekeze Mulungu ndi Atate Ambuye athu Yesu Kristu. Tsono muzilandirana monga momwe Kristu adakulandirirani inu kuti Mulungu alemekezedwe. Chifukwa kunena zoona, Kristu adasanduka mtumiki wa Ayuda kutsimikiza kuti Mulungu ndi wokhulupirika. Adatsimikiza kukhulupirikako pakuchita zimene Mulungu adawalonjeza makolo awo akale aja, ndiponso pakupatsa anthu amene sali Ayuda chifukwa cholemekezera Mulungu kaamba kachifundo chake. Ndimonga malembo anenera kuti,
mchifukwa chake ndidzakuyamikani pakati pa anthu a mitundu ina, ndidzayimba nyimbo zotamanda dzina lanu.
Akutinso,
inu anthu a mitundu ina, kondwani pamodzi ndi anthu ake a Mulungu.
Ndiponso akuti,
inu nonse a mitundu ina, tamandani Ambuye. Anthu a mitundu yonse amtamande.
Nayeso mneneri Yesaya akuti,
mmodzi mwa zidzukulu za Yese adzabwera, iye adatambatuka kuti alamule anthu a mitundu ina. Ndipo iwo adzayika chikhulupiriro chawo pa iyeyo.
Mulungu amene amatipatsa chikhulupiriro, adzaze mitima yanu ndi chimwemwe ndi mtendere pakumvera iye, kuti chiyembekezo chanu chizikulira kulira ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Abale anga, ine mwini wake sindikaika konse kuti ndinu anthu akufuna kwabwino ndithu. Ndinu anthu odziwa zinthu, ndipo mumatha kulangizana. Komabe mkalata ino zina ndakulembirani mopanda mantha konse, kuti ndikukumbutseni zimenezo. Ndalemba motere popeza kuti Mulungu adandikomera mtima pakundipatula kuti ndikhale mtumiki wa Kristu Yesu kwa anthu a mitundu ina. Adandipatsa ntchito yolalikira uthenga wabwino wa Mulungu ngati wansembe, kuti anthuwo akhale ngati nsembe yokomera iye ndi yoperekedwa mwa Mzimu Woyera. Tsono pokhala ndine wake wa Kristu Yesu, ndikunyadira ntchito imene ndikugwirira Mulungu. Sindidzalimba mtima kulankhula za kanthu kena ayi, koma zokhanzo zimene ndimachita kudzera mwa Kristu, kuti ndithandize anthu a mitundu ina kumvera. Zimenezi ndidazichita ndi mawu anga ndi ntchito zanga. Ndi zizindikiro ndizozizwitsa za mphamvu zochitika ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Motero uthenga wabwino wonena za Kristu ndidaulalika kwa thunthu ku Yerusalemu ndi ku dziko lozungulira mpaka ku Iliriko. Masiku onse ndinkayesetsa kulalika uthenga wabwino kumalo kokhako kumene dzina la Kristu linali lisanamvekebe. Ndinkaopa kumanga pa maziko amene munthu wina adayika. Paja malembo akuti,
anthu amene sadawuzidwe za iye adzaona, amene sadamve za iye adzamvetsa.
Pachifukwa chimenechi ndidalephera kaviri kaviri kufika kwanuko. Zaka zambiri ndakhala ndikulakalaka kuti ndifike kumeneko. Ndipo tsopano popeza kuti ndatsiriza ntchito yanga kumbali zakuno, ndikuyembekeza kudzakuonani pamene ndidzadzera kwanuko popita ku Sipaniya. Ndidzakondwera kukuchezerani masiku angapo, ndipo pambuyo pake ndifuna kuti mudzandithandize kupitiliza ulendo wanga. Koma tsopanoli ndikupita ku Yerusalemu kukapereka chithandizo kwa anthu a Mulungu kumeneko, pakuti mipingo ya ku Macedonia ndi ya ku Akaiya idakoma mtima mpaka kupereka zothandiza wosauka pakati pa anthu a Mulungu a ku Yerusalemu. Inde unali ufulu kuchita zimenezi, komanso unali udindo wawo kuthandiza osaukawo. Ayuda adagawana madalitso awo a Chikristu ndi anthu a mitundu ina. Choncho iwowo ayeneranso kuthandiza Ayudawo pa zosowa zawo za moyo wathupi. Tsono nditatsiriza ntchito yangayi, ndikutula bwino lomwe kwa iwo zoperekazi. Ndidzadzera kwanuko popita ku Sipaniya. Ndikudziwa kuti ndikadzabwera kumeneko, ndidzabwera ndi madalitso ochuluka a Kristu. Tsono ndikukupemphani abale, kudzera mwa Ambuye athu Yesu Kristu, ndiponso ndi chithandizo cha chikondi chimene Mzimu Woyera amapereka, kuti mugwirizane nane polimbikira kundipempherera kwa Mulungu. Mundipempherere kuti Mulungu andichinjirize ndisagwe mʼmanja mwa anthu osakhulupirira a mu Yudeya. Mupempherenso kuti anthu a Mulungu a ku Yerusalemu azilandire ndi manja aviri zoperekanzi zimene ndatumidwa kuti ndikawapatse. Choncho Mulungu akalola, ndidzafika kwanuko ndili wokondwa, ndipo ndidzasanguluka pocheza nanu. Mulungu amene amapatsa mtendere akhale ndi inu nonse. Ameni.
Aroma 16.
Ndikupereka mmanja mwanu Febe, mulongo wathu, amene ali mtumiki wa mpingo wa ku Kenkrea. Mulandileni mdzina la Ambuye, monga momwe anthu a Mulungu ayenera kulandilirana. Mumthandize monga momwe angasovere chithandizo chanu, pakuti iyeyo adathandiza anthu ambiri, ine ndemwenso adandithandizako. Mundiperekere moni kwa Prisika ndi Akwila, anzanga otumikira Kristu Yesu. Iwowa anali wokonzeka kuphedwa kuti apulumutse moyo wanga. Sindinendekhatu ndikuvathokoza, komanso mipingo yonse ya kumayiko a anthu a mitundu ina. Mundiperekenso moni kwa anthu amene amasonkhana ngati ampingo mnyumba mwawo. Moni kwa Epeneto, bwenzilanga lapa mtima, amene ndi woyamba mu Asia kukhulupirira Kristu. Moni kwa Maria, amene wakhala akukugwirirani ntchito kolimba. Moni kwa Andiloniko ndi Junia, Ayuda anzanga amene anali nane mndende. Iwowa ndi ochuka pakati pa atumwi, ndipo ndi ine ndi iwowo adayambira ndiwo kukhala a Kristu. Moni kwa Ampiliato, bwezilanga lokondedwa mwa Ambuye. Moni kwa Ubano, mtumiki mzatu pa ntchito ya Kristu. Ndiponso kwa Stakis, amene ndi mankonda. Moni kwa Apelesi, mkristu olimba uja. Moni kwa ambanja la Aristobulo. Moni kwa Herodiono, myuda mzanga. Moni kwa Akristu ambanja la Nakiso. Moni kwa Trifena ndi Trifosa, amene amagwira mwamphamvu ntchito ya Ambuye. Moni kwa Peris, wokondedwa uja, amene wachita zambiri pogwirira Ambuye ntchito. Moni kwa Ruf, wochuka pa ntchito ya Ambuye. Moninso kwa mayi wake amene ali ngati mayi wanganso. Moni kwa Asinkrito, Filegon, Heremesi, Patrobas, Herimas ndi abale onse amene ali nawo pamodzi. Moni kwa Filologo ndi Julia, kwa Nereo ndi mlongo wake, kwa Olimpasi ndi kwa anthu onse a Mulungu amene ali nawo pamodzi. Mupatsane moni kwa chikondi choona. Mipingo yonse ya Chikristu ikukupatsani moni. Ndikukupemphani abale, chenjelani naoni anthu amene amapotutsa anzawo navachimwitsa. Iwo amaphunzitsa zosiyana ndi zimene inu mudaphunzira. Muzivalewa, pakuti anthu otere satumikira Kristu Ambuye athu, koma amangotumikira nzilakolako zawo basi. Ndima wokoma ndi oshashalika amanyenga anthu amitima yoona. Anthu onse adayimva mbiri ya kumvera kwanu. Tsono ine ndikunyadira inuyo, koma ndifuna kuti mukhale anzeru pa zabwino ndi othawa zoyipa. Ndipo Mulungu amene amapatsa mtendere, posachedwa adzatswanya Satana pansi pa mapazi anu. Ambuye athu Yesu Kristu akudalitseni. Timoteo, mzanga ogwira naye ntchito, akukupatsani moni. Lusio, Yasoni ndi Sosipatere, Ayuda anzanga, naonso akuti moni.
Ine Tesio, mlembi chabe wa Kalatai, ndikuti moni, inu abale mwa Ambuye.
Akukupatsani moni Gayo, amene akundisamala ine pamodzi ndi mpingo wonse kunyumba kwake. Akukupatsani moni Elasto, msungachuma wa mzinda wonse, ndiponso Kwato, mbale wathu. Ambuye athu Yesu Kristu akudalitseni nonse. Amen. Tiyeni tilemekeze Mulungu. Iye ali ndi mphamvu zakukulumbitsani potsata uthenga wabwino umene ndimawulalika, umene ndi mawu olengeza za Yesu Kristu. Zimenezi zinali za chinsinsi, ndipo zidayabisika pa zaka zonse kuyambira kalekale. Koma tsopano zatulukira poyera kudzera mzimene aneneri adalemba, ndiponso kudzera malamulo la Mulungu. Wachikhalire zadziwika kwa anthu a mitundu yonse, kuti azizikhulupirira ndi kuzimvera. Kwa Mulungu, amene ndiye yekha wanzeru, kukhale ulemerero mwa Kristu Yesu mpaka muyaya. Amen.